macadka barashada iyo luuqadaha caafimaadka kubciya International College ayaa ardayda walkabaradaasi iskuulka Sayid Tobarlaan Kihiri kaasoo ka saabsanaya basic practical skill health oo ardayda aan dareere muddo 15 maalmoode oo xirfado caafimaadka korlanka qaadaya si ay ku faa'iideysadaan ardayda tobarka la siiyay iyo waliba la gudoonsiiyay shahaadooyin iyo doona lan qabad iyo munaasabada la ka dhiirigeliyay oo ay ku qayb galeen baahda walbarashada iyo marti sharaf kale onkorenti iyo waliba goobta ku hadalaya maamulka xigeenka iskuulka Kobciya International College iyo waliba wasanka hambalyeeyay mudada tobarka iyo qaadena oo sida faylayoon ku faa'iideysadeen ardayda iskuulka
aso markaasi dadan bis practical skillski oo muddo tumay oo shamaal mooda iyo qaar oo halbin xaqaada jiray oo sidii shahaadada loo siiyay oo sidii ku mandaran ee sidoo han dhowr adeegdan han sawirtan ee may si rajay intaasi uu ku badal iyo si bidaala horumar si dirtan si rajay insha Allah aan bis markaasi aan sawirtan oo han dhowr adeegdan aan qaadatan ee kulli aanan bilaabay bis practical skillskan mushaad maalmood welcome may malee zeedan gudub meel fadhiga waasnaay ee may nasiin weelo tee gormof inii geeg meel raay shaatu insho
hana kumide marti sharafti ku qayb galiya ardayda ka booriyanga iyo ka dadaalan walbarashada gooniyo ku deeranga
ee may singla habaliyo hambaliyo singla guuliyo gowar may singraje wali geeg oo ustaad oo hasan bari ustaadali naaji ustaadinu eedan maasni may la faday in qofil booli sabarade marfor news nagana walo baraday inaad laakeen laakiin kingnada walo qiyam kamis kiraas sidaas misaala king kurdiyan kingnada insha Allah marka ida sin kuma nagana walla asan bari may la faday in iyo markaasi isma todo waaname afad mis tulaanyo dadan fayri tulu faday oo bishalay wal durodan kasan geek wal duroga
may rubiyaabe arday badan in iyo markaasi in in suutiga faayidu isan halaan tumishan dibey iyo madaasay dhamaatay rukiyaab iney meel eray daday meelo ba muzalzal fiirsoy yar fiiri bal bal waxaanu waasay inuu dhamaadeen rukiyaab laakiin wayba isiin wayba seen ka dhamaaday mission timberi wayba ka qaadatana waxyaabo oo SS ee muhiim inge ee way rukiyaab maalan oo aad ku weesi any other gaab irbe iyo xayawaan waas qodas guriga aad roob dibleen gabaadii gaabki leen hariiriyo gaabki lan ko oo daasi xaalad degdeg ah jir aad madas deen aayo kasane lugya laakiin tum ishan tum beri way lugya way in door muhiim ah gaabti ee intaas seen ku hadnaa
KIC family haan kan baleene ee ardadi ag faa'iideysati tum ishan timal mo de fasaal laga jari training kan ay ku faa'iideysti meeba hawalaha maalmadan tah galaasi iyo geek ba farqubigan dhahay leero koro farqigan dhahayna waa meebwa maalmada koes la kiyaaw drink ama waxa uu inka qeybo shale qeybo in shekale intiyadan ka saan la kiyaaw laakiin geek me hawala intiyad of kumade goos ko ba jirad waa anti lan kale lan ku weeran waa adin meeba hadiyad 20 jirki indaadeeyta meeba aadki haytay hadii aad idiyood roogde ol han ku weer laay lan ku dariskee leer laay kooyri ku nindur ama lama jirin nindur la keera ay wa may waa geeg intaasi tuna way ko hab way ko hab tiri
waa ilaahay nanka dhawaadasa
tobar kun lan qowdi ardaydii waliba quraan qaadase xirfadii caafimaad si yoonka adeegna bulshada